Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde altinere sappo e jeɗɗi lewru avril sappo e jeego jamde ƴaɓɓiri Maslima capanɗe nayi e joyi nder maison de la presse Bamako. Jottinonoɗo kabaruji ɗi yumor way galo kanko noddirteɗo Mamadou Ouattara won to ɓoggi jamɗe to. On ayri bangal haɓude guɓeɗe ɓe noddirta terroriste en ɗe ɓe kolliti wiide kasuji ɗi ana kewi pep wattu joni jamarde ɓe gondi tardude ɗon tribunal kessal Baba Dieylon ɓeɗo yimɓe kani sarirede. Ko yata sukaɓe ujunaji nayi om kañum en garta ɓamede ley ko warta ko ƴeewe yalla hono golleji carte biométrique ɗi kani yarde yesso. Komin noddirta zoom sir komin garan min kala hono kabaru abba galleji ɗi wori ñalawma hannde ɗum won laamiɓe galleji ɗi caggal juldi nde ɓattiki ɗi wonno sembe kabaruji ɗumin joguinoɗo kikiɗa hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Haɓude guɓe ɗe ɓe noddira terroriste en ɗe ɓe kollitiɗe wattu joni tribunal kessal kañum warta darnede ley nokku o fa ƴeewe yalla hono kasuji ɗi jamade nde hani ɓuytira toon hono kamɓe nanggaɓe toon kayfaɓe ko nayri banggal golleji terroriste en kañum ko nandi e muɗum. Wattu joni hono suudu cuuɗi ministre en kominiɗe kabaru ɗiɗo golleji kañum ɓami ɗiɗo anniyaji wakkati nde ɓe gadduno battu mabɓe moɓe noddirta conseil des ministres. Wakkati man ndeɗo fedde warta darnede ɓe kala kabaru muɗum tafen fa keɓen famtade no golleji ɗi gori keɗɗen aɗi sisi
le wi communiqué iwɗole batu ministre en ɓe ndeɗo fedde procureur gorto wata fa ardine ɗum o waran yoppede le wi procureur général cour d'appel Bamako ɗo o wara o sende e suudu saria mawɗo momi noddirta tribunal de grande instance commune jeegomo district Bamako ɗo kabine ngaji garoji fa waɗa lugaguji fa yetto cuuɗi dartinoji ɓeydade mangal paɗe en gaɗoɓe immadaraji fa haɓa terrorisme o kae wargo yimɓe landintegol waran juɗine kañumɗum kana koɓe leydi holiti wiide saabi tiɗɗalaji ɓiɗi ɗe kayitaji ɗi waɗi so wajibi ndeɗo fedde juɗine yalla golleji ɗi ana heɓa yarde yeeso oɗo pol walam sarade bonandaji hakkeji ɓiɓɓe adama en bonandaji hakkeji ɓili ɗe yurumere le adnaro Allah ndu kañum ko nandi e muɗum magistra en ɗo woni juge en kañum en ɗu waram tawede ley hen kayitaji yimɓele nangiteɓe ɗu fu waram huncenede hoore no yawiri bangal ɗati pawi ɗi ko saria wi nangugol neɗɗo tafom immade so lugoyo ɗi galleji yimɓe naɗu tetude yimɓe ko jogi ƴewtama ley hen tongande holiti wiide ɗum yo fa wawa tekkinde immadaraji gatteɗi yalla no haɓa golleji bonɗi gatteɗile leydi.
Wattu joni en kala hono kabaru ko nayri kamɓe yimɓele wonɓe ley saha leydi ndi ɓe mbi ɓe belti sannino ɗiɗo golleji worri ɓe mbi ɗum fabotudu hono himmeji mabɓe ɗino hani huntinede e hoode koɓe dartata ko Ali Cissé e kañe Sita Sidy Bé.
Pour le jugement
min ge e miiloɗan saragol ɓe terroriste en kañ wonduɓe mu en fou yo hunde moƴƴina sanne min ge miɗe miila o dabiri keso fiyaɗo ana moƴƴi sanne sone laamu on wawi moƴƴini hono ɗe gollidiraji laamu o les réseau ngaji leydi malli e cercle ngaji e fof e manggal muɗum saabu ɗum ana nato saabe yimɓe bomɓe ɓe heɓa tonge série doginede mabɓe no yamirano ana fota watti hannden ɓiɓɓe leydi malli ana hasinguini e hono ne gollidirale le leydi ni gawɗi heɓayno laawol saabu sa ƴeewi watti fo no yimɓe lonɓe hiite ɓen tonga hokka laamu kiiten tawitaki no woɗiri saabi taƴiɓe kiite leydi malli ɓen ɓuuɓi sanne le golleji mabɓe ɗi min gel le miiloɗan moƴƴingo hono nde laamorde yaafale leydi malli saabu sa ƴeewi taƴiɓe kiite gotuɗen ɓewngo gollata ɗen nokkuje ɓe battata sariyaji ko haala on ɓe battata watti hokkaɗo ko yimɓe han
uddede.
Wattu joni ɗiɗo kabaruji fan mbawi heɓede dow bema ame ande to dow page Facebook kaña compte Twitter Studio Tamani. Yimɓele joyna kaɓorɗo hollitan wiyde kañen jaduno ko yaate sukaɓe nogo yom nokku noddirteɗe en songo eruji seeɗa ɓe joppiti ɓeɗo sukaɓe gonnoɓe dow wotoroji ɗum waɗi le sappo e jeegom lewru avril ndu le on ɗo wattu fuu ɓe kolliti to baña garo to guɓe ɓanɗe kaɓorɗe donsankoɓe wonɓe toon ɓe kañe jadinkoɓe memdiri toon yimɓele taton keddi ley hen Ali Cissé.
Ɓeɗo sukaɓe ɓe duuɓi muɗum fuɗɗata jettiyade sappo e tati jaanoɓe le ladde fa tewtaya le so yimɓele joguiɓe kaɓorɗe ɓe anditaka suuti ɗum en fade mumen naɓɓude ɓe nokkuto ɓe anda le wi kaɓaruji keɓaɗi iwre toɗi ɓe joppitama leruji seeɗa tam caggal muɗum ana woɗɗiri geni en songo kiloji jeɗɗi le hakkunde leydi amen di bajangara won wolde gande hakkunde dana amasagu kae djihadiste en ɓe madoli asaware ɓettinde do lawol bankas bajangara yimɓele tatom ɗali hem aduna le hakkunde mabɓe ana ɗum sonkoɓe ɗiɗom yimɓele nayen woɓɓe barmi no nawiri ɓe naɓɓama sur dogotorore bankas fa hamle kabaruji keɓade urle nokku o joni woni arande djihadiste en ɓe hippo guɓal dana amasago le on ɗo nokku menakato kanankoɓe gonɓe toon ɓe holiti wiide deƴƴere fuɗɗi wartudele nokku o yimɓe ɓe du fuɗɗi yaltude yaade haajeji mumen ɗi ngallure nde.
wattu joni en kala hono kabaru carte debno de carte biométrique do bomo ko do be kollitido gollidi en gonde jokkitede le ngalure de kanya fa yotto yoli lamu kay kanya kuli koro fa jara bankasi e tumbutuno jamande han hebirde do carte do tawede fu jamare wonde leedo nokkule goddo de sanne bi tiida laaji modon gonde mate to ko nayri bangal denagu lamu hollitido le ko warta ko bamon ko yar suka jokkol buina e nayom kanbe huncan dido golleji hore sitan sitibe
le genni banamba région kulukuru yapperade kati winnigo inde mudu ko nari bangal carte biométrique ana wonde wadede le gelle mawde de debi yogabe de holliti widi golleji ana bobi sabe lafi deejata ko mata nukkuje yogaje nedde la morde ciagal mudun o kabar goto wongo yiita le wuddu leednin lam bankas le région bajangara hore misali genni ngonkoro sabe lafi deejerna yimbe jodo o nukku ana lonki winde inde mu en ko nari bangal carte biométrique o kabar goto wonko mata nedir ren bay e sokura lewi cdn jomar ana wulito lamon tinno fi dabreji yalla homa fu an heba winne inde mudun tegal mudun le sahel lednin le geni dire ne raison tumutu jomar holiti metti mudun tegan di golleji winngo inde yimben dari sabe torraj matade hono misali lafi kaki gollure kay yimbe ko fetita di golleji tegal mudun yimbe woddube le gelle mawde de ndu ana tidi imoyto commune ngaji di winna inde mu en
wattu jone kala hono kabaru ko nayri bangal hono yimbele njohobe so daano yole misside ile ngalure bamako ne micciteden wiide wakande korka ka fuddinde so tafsiriji dana ngadle nokkule godde jamaande yottototon so wobbe njohobe fa kettino e tafsiriji di wobbe dunja hanton sabide nokkule dana bubi climatiseur ngaji kanya ko nande mudo anton hono kambe andambe kabaru dina kambe bi wadde dum yo wana wadde ko nayri bangal zunubu ka do e tayr fu bi jomun hebata hono bural dartete ngal li hengal fa kebe famtare kebe alisi se sitan sidibe ko pewni en do hen
wakti sap etati jamde melde misside medina kura le commune didibo genni bamugo jamana utile misside yogabe ana jogi teybiji ana wirda yogabe ana leli ana dano misali barazo o gotimi
somin tilike julle la saratami iwando mi warando wakati midi lumo don jeyammi mide wara sultinare le misside ne sabi bubul ana don
le nu watti korkaru yalla dina ana yamiri neddo lelole misidina pati lelole miside yogabe almamen hakileji mo ana serti kedoden mohammed amir kay mohammed dia
kosla me koni gado min wulla
ko watta fe hunne ngakina alislam goto fu anda wiire immoto do so yaha golleya kay ngado nyalo mo dum fu ana dani baraji mu en walda fi kulle godde kewde wontum ko alislam way wadde de korka ramadan du fa heba baraji won jangobe alqur'ana o won wobbe dum gadobe zikruji hono subhanallahi alhamdulillah la ilaha illallah allah akbar
la ilaha illallah allah akbar
miccitunde wiile golli draaji yogaaji yogaabe du ana heddo le climatiseur ceggan so golle jippigen fa batta gon tajde korka festama ere ko hani golleede weltama le o watti
wattu joni en kala hono kabaru yotirame no minu dirta zoom sirnde dum nabira en hono kambe abba galleji dibe ngori nyaloma handen o micciteden wiide lewru korkandu wari e timmode jamana no wodde lanade ko nayri bangal juldinde abiraabe galleji biddu wobbe antoti Allahji mawdi joggi ko nayri bangal hebude gal musaddaje ko nandi e mudu Mamadou Samaseku
sibayu modo galle abba sukabe nayo mo serti e mobe galle heddibe be mbabambe al musaddaje mu en odo badade idi sabi kanko siba o hani mijade ko ni jantade fodi makko nadde le galle abbam asodi kadle am abbam pade amne abbam mande morotomi on dido lamdi tan siba handi jabade kanon siba wala bawde o wawa darnade am sadaji beedo sukabe be anda fi tialaji ngodude di yalla mo heba beedo mosa kay nyande idindi siba yitiraka bamdu nyamande tatteji di fuf dum walda fi am sadaji guddi ngodude le galle suka fuf na mila abbamun yo gorworo non bo wi halede dono siba e nandor mudun en yitiraka fi watande hakkilo on do nuku
wattu jono do ngarte haddude kabaruji di min biya so ngabbido be ma me ande to do mbahi to bido kabaruji fu so ngadi www.rsjtaman.org ko noddi numero amen via mo mere mere 37321 min biya min jooton kala do mbodo tawde le malifo e mangal mudu wattu jono min kertni kono yimbe le hedi be min fallo ko noddete ko riyanso koromba ne fa ngarta do ko kanye ko nande mudum fadi je fe no ko nande do no do e ser yewtere meden de ana woti wassalam yewtere meɗen nde waran yowat dow ko nayiri bangal heɓude ndiyam ceniɗam. Micciteɗen wiide ɗum wona ko yaafi fewi wattu joni ley ngallure Bamako nde jaati nokkule kewɗe robinŋaji taƴam wakkati fo haala hono kedde leydi ndi ka haala muɗum haalaka. Tiɗalaji mawɗi gondi e mate toon ko nayiri bangal heɓude toon ndiyam ceniɗam wakkati fo tan robinŋaji ɗi ko taƴi le wakkati ceeɗum mo gonɗa e muɗum o dow fedde nde ɗon nder sema zep nde holliti wiɗan wondi e wadde ɗo hen Immad Radio ko nayiri bangal no jamade nde hani heɓirɗiɗo ndiyam meji fa keɓen famtare keɗɗen sitan sidi be kañe Ali Cissé ko pewni en dow hen.
Rafi heɓugol ndiyam yo goto e tiɗɗalaji ɗi malinkoɓe wondi fewde muɗum ɓuuri fu gomɓe le galloye Bamako ɗo. Le wi yoga yimɓele joɗiɓe Sigasso, Moti, Yoroso, ñande fu Allah fewtu tiɗɗala goto banggal heɓude ndiyam ɓe gondi fewde e muɗum.
Kulleji kewɗi ana faccintina taƴugol jannan le nukkuji yogaji nde o watti duuɓi ƴaɓɓi kenno torra wonɗo ton yo laafi Diane ko heta jamaren gañol man hannde mais fi dabiriji nukkuji kewɗi moƴƴintinama le lamorɗe yogaji ñalla Diane heɓe toon. Misali Bamako nga caggal muɗum le lamorɗo yogaji leydi ndi dabiriji ana wonde waɗede hono nukkuji capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi wonɗe tonde soma jeppe fi dabiriji ñalla nukkuji capanɗe joyyi fo ana heɓine Diane no yawiri.
Haya tawede majjum fu fedde kumaniɗo golle ndiyan le leydi amen ndi ɗum woni somajep kañum ko a holiti wiide ɗiɗo tiɗɗalaji yo saabi ko machine ŋaji muɗum yogaji bonata satu. Abdoul Karim Kone kañum woni jottinowo haala fedde somajep.
Le ñol won hannden gelle to laafi Diam mata sanne misali muɗum yo genni Bla, Dioyla, Barawuli, Duwa Bugu, Kolokani, Kono Bugu, Nara, Ñono e gelle fo e damuɗum ana heɓa Diane le ñol man hannden. Mbeɗe wondi e gollude fa hannden hono misali genni jeema asude toon ɓuuli ko noddirte fouraji e nannal muɗum. Ɗi golleji gooti du ana wonde waɗede le genni mahina fottade bafla bi mi moƴƴin toon ɓunndu wotoru saabi jamare heɓine Diane. Genni sego mbeɗe wondi e moƴƴude toon station amen goto joni saabi yimɓe heɓine Diane.
Kanko Abdoul Karim Kone o holiti wiide fedde soma japne ana anni naɓude ndiyam le cercle ŋaji fa yettole arrondissement ŋaji goɗɗi le leydi amen ndi.
Diane yo hunde ko tirsi le gurnal bani adama watti fo jaman ana hani fiide dabiriji no Diane heɓirte saabi nokkuji yogaji a yiyan Diane ji ana yippe tatteji fo ɗo ana soɓɗan nokkuɗen saabi so ɗi Diane ji soɓi ana wawi natade saabi jaati wadda tuuni hone buubi fottade ɓooɗi e nannal muɗum. Caggal muɗum fe so bonal hewti on nokku ana wawi natade saabi Diane ɗan du wadda bonala le genniɗi.
Fewde tiɗɗala ɓiliɗo e heɓugol ndiyam yoga e malinkoɓe gonɓe le ngallure nde fa yetto le gelle keddiɗe le leydi amen ndi kañum ka fourage ŋaji ni wondi wadde yalla ana heɓa fewde e majjum. Nde wi oɗo dunki andanɗo kabaruji ɓiliɗe hawwalu ɗo ni kanko Adama Sambou Cissokho huncande hoore ndiyan le leydi amen ndi hunde hasindinane no saabi le wimakko ɗiɗo fourage ŋaji kañum tan wawa daranade ko malinkoɓe hasindini e muɗum banggal ndiyan.
To minen ga heɓude Diane yoroso ana tiiɗi sanne mama misa jaati minen dene amen ne ana wawi joɗade hakkude jamman fa yettade 2 heures tawa heɓe Diane. Minen rewɓe yoroso mbiɗe tampi sanne saabi laafi Diane ɗan hunde fo wawa bintade caggan Diane samoji mbeɗe wawi wadde balɗe joyyi taw min heeɓe Diane. To minen ga wayrima de watti fo Diane ana taƴa to amen ga hitande fo o torta goto tan min matta sono haalanima gonga mbeɗe laafa Diane sanne mbeɗe tewtira laamu on tinno fiya dabiriji yalla laafi Diane ɗan ana heeɓine jogola.
Tawine le temdere neɗɗo le leydi amen ndi fo capan jeɗɗo on kañum en ka heeɓi ndiyam nam holitiri wiide suudu ministre kumaniɗo yigaji courant kan e ndiyam le leydi amen ndi ngale wi fedde bale société civile kumaniɗo landi ɓiliɗi e yerowinde golleji pawiɗi e ndiyam kan e laaɓal le leydi amen ndi ko heddi waɗede banggal muɗum ana heewi faa han.